Miss Madam ukika kambea na kuzafisha baba. Mafia girl, Miss Manga ukikaka unagwaya na kulalisha baba. Smart G sizi kubia na vita. Chill kwanza ni kutumie mapicha. Waanja pi, picha hatari alafu cheki nani. Cheza na nini. Tinder swindle na mchezi ya kiu ninja. Body count nilikuwa inapita Hitler. Tinder swindle mifanya miujiza. Check your bank account, zero figures. Underwaters, no roll underwaters. Chini ya maji jo, hamta niona. Underwaters, na roll underwaters. Chini ya maji bro, na nazoza. Underwater, mi roll underwaters. Chini ya maji jo, hamta niona. Underwaters, na roll underwaters. Chini ya maji jo, na nazoza. We want to drink with the big boys. Run kitty kitty with the big boys. Omo watch your mouth, I play with big toys. I'm one sexy thief, my brother be warned. Rent ya mwaka, asha lipa bill. Na siku moja, asha rudi nil. Kumbe you don't jua me like that. Takumaliza kumsi kumsa. Tinder swindler, mi mchezi ya kiu ninja. Body count nilikuwa inapita Hitler. Tinder swindler, mi ufanya miujiza. Check your bank account, zero figures. Underwaters, mi roll underwaters. Chini ya maji jo, hamta niona. Underwaters, na roll underwaters. Chini ya maji bro, na nazoza. Underwater, mi roll underwaters. Chini ya maji jo, hamta niona. Underwaters, na roll underwaters. Chini ya maji jo, na nazoza. Underwaters, mi roll underwaters. Chini ya maji jo, hamta niona. Underwaters, na roll underwaters. Chini ya maji bro, na nazoza. Underwater, mi roll underwaters. Chini ya maji jo, hamta niona. Underwaters, na roll underwaters. Chini ya maji jo, na nazoza.